ganacsatadana ayaa waxay ku andacoonayaan in shaqooyinkooda haatani haka deegelisay dhaqaale dari baasan oo soo food saartay, ayagoo sheegay in malaayiin lacag ay ku leeyihiin dowladda countiga Wajeer, kuwaasi oo ahaa dhammaantood kuwa ay hawlo kala duwan dowladda countiga Wajeer ugu qabanayeen. 10 sanad soo dhaafay ayaa haatan aysan jirin wax rajo ah in lacagtoodaasi la ayaa haatani dowladda countiga Wajeer u sheegtay inay heliyaan.
Saad Nasir Kontona, chairman of Wajeer Business Community Chamber of Commerce. Magaaladu waa xiran tahay, waxay u xiran tahay dhaqaale ahaan intaas uma wax kale meesha kama jiraan. Maxay la lacagtii hadii begin deal kala bixin lahay dadkii la soo siin lahay dhaqaalehii waa kor ma lahay lacagtii calculation keeda ma jirta. Hadii aad fiirisa annaka industry aan leena ma laha, industry geel waa county, countygii lacagtii ka soo baxda wili townka wax soo gala ma laha.
Helitaanka goobaha kala duwan ee ganacsi ayaa saameyn waxay ku yeelatay dadka rayidka ee ka adeeganaya dukaamada kala duwan, sidoo kalena goobaha shidaalka iyo isku-socodka guud ee countiga Wajeer ayaa haatani hakad buuxa galay, waxayna dadka rayidka ilaa iyo haatani aaminsan yihiin arrinkaasi uu yahay culays hor loo haatani dadka countiga Wajeer soo food saaray.
Cabdi Cabdibishaar, waxaan ugu magac dheeray baabuur, waxaan ka shaqeeyaa jidkan Sarbaja, maadaama aan subaxan soo kala gacan inaan usoo kacno gaalashaa inan rano magaalada maala waa naga xirantahay, gaare meel aan ka rarno ma laha, dhib nuucasaan nahay meel aan u kacayni meel aadayna maan qarno, dhibkaas nuucas ka socdaa gafanaada raashin aan rarno odbasan usocono naga waarashayn waa gaaraan iskii qaraabno matatiyolaan wadana duktuudhinka aadi rabna nag suludhongi dugaamin la aadayn waa ku awood xiriin subaxan meel aan gaare ka rarayna ma naqaano nag waa yaabannahay. Marka gafanaa Wajeer waxaan ugu baaqaynaa dhibkaan aad nagu haye dadka ha xalliye, hanoola furo dugaamaha raashinka inaan rarno shaqalayna wadana.
Gobanatooraha countiga Wajeer mudane Axmed Cabdullaahi Jir ayaa waxa uu ka hadlay daaharaadyadaasi countiga Wajeer, wuxuuna sheegay in ilaa iyo haatan ay gacanta ku hayaan natiijooyinka ka soo baxaya sida hordhaca dadka ganacsatada ah ee dhaqaalaha ku lahaa dowladda, wuxuuna sheegay in dhammaan la siin doono lacagahooda, balse ay jiraan kuwa ilaa iyo haatan mala awaal doonaya inay ku mudaaharaadaan, doonayana in dadka khalkhal ay geliyaan.
Dadka dilaaga la siin leeyahay oo nagsoonahay waxa weeyaan inta badan dadkii 2013-2017 ay wax ka maqnaayeen, sida assembligan dhammayn hayno dadkii ka joogsato, sida laamida assemblida tegayso dadkii sameeyo maaragtay wax ka dhinaayeen, dad aan ogsoonahay maaragtay in projectal b ay sameeyeen si waxaa jira oday kulli aad iyo aad tvda lagu soo sidaado oo meel layirahda bosicha b usoo jeeda wax lagu noocaane waa waxay aan bixin sharci noo diidaa in wixii aan annaga ognahay oo sax ah aan bixinana ma leh. Waxaasi inta badan boqolkiiba 95% waxa ku dhihi karaa waa wax cad oo fisical la arkayo. Dadkan buuqa badan waxay ka buuqayaan waxa la yidhaha water tracking anaga sidan ku caddayn karna hadda ma leh, midaan oranahay reportka soo baxa waa taayide.
Mudane Jir ayaa waxa uu sheegay in haatani dowladdiisa ay gacanta ku hayso baaritaanan ay ku sameynayso qandaraasyadii kala duwanaa ee ganacsatadan haatan ay ku doodayaan, waxayna aaminsan nahay ayuu sheegay in xaaladaha kala duwan ee countigan uu soo maray aysan u saamixi karin hal mar oo keliya deemaha haatani lagu leeyahay countiga Wajeer la wada bixiyo.
Wax walba oo reportkan aad ogolaado oo hay-adahan waa la bixin karaa ay dhahaana haddina waa inaan ku bixinaa 4% hal mar kuma bixin karo, budgetkeeda ma hayn been, waa inaan sanad walba qayb aan budget gelino wixin budget gelino baan wax ka bixin karna. Marka demonstration bending bill lagu bixinaa ma leh, saasaan rabay inaan ku cadeeyo. Hebela demonstrate gareeya lacagtiisa si ma jirto sharcina maaha, midkan buuqaya oo asaga demonstrationka qaadi kara oo ela sugiisa inaa suruyin kale aan ogeyn in midka jooga tuulada oo dispensary dhise ama classroom dhise waa isku xaquuq ku walba nuuciisa inay tasiini kaleen in la fiiriyo.
Isku soo dircelyo guud ahaan lacagahan ayaa waxay noqonayaan kuwa ay dadka ganacsatada gobolkaas ay doonayaan culays ku saaraan dowladda countiga Wajeer. Dowladduna waxay qirsan tahay in lacagaha lagu leeyahay waxay doonaysaa, siday ku sheegtay warbixinna kala duwan ay soo saartay, in ay kala saartay cidda shaqada rasmiga qabatay iyo cidda kale, halka ganacsatadan si isku duubni ay u doonayaan in lacagtaasi waafi aha mar oo keliya loo wada siiyo. Dowladduna way ka adkaysanaysaa in lacagahaasi hal mar oo keliya la wada bixiyo. Maxamed Farax Shireer, VOA, Garissa.